إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين رزبوا واشتبوا الله تبارك وتعالى ومتونز وفي ومرونجي يتقابا أنت إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله يولي وبدبا ممنا إلى الله سبحانه وتعالى في النجة تجندو وكده ومتونز وانغو واشتبوا Ero mutonzu wa fefena gutsabo kusa okusasira ne mirembe kumubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam umbaka Muhammadi yatujira no bulunga mne dini entufu bwe busilamu afira ku kitali busilamu faqad khasira khusranan mubina uruzikira rwabera zikiride teruli kompawa bainal mu'minin wakati wa bakiriza Nsaba Allah tukumira obusilamu, tufile ku busilamu, tubelenga tuona adhabu zowe kitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Kabalunja bakiriza. Okusokera ddala, mbategeezaako nti, ebigambo byonna bye ngenda okwogera, mbyogera, naye nga mu mutima mulimu ennaku. Nekitegeeza nti ebigambo ebimu biyinza okunnema okupima obulungi. Waddenga njagezaako biidhinillahi subhanahu wa ta'ala okubeeranga bipimibwa njogere byenteekeddwa okwogera mu njogere entuufu wabula wabeera wayitidde onsonyiire ku ebyo oba olyawo byengezaako okupima mu maloboozi amalala gotera okufuna nga gafa gye ndi abalungi abakkiriza ensonga eri mu ddiiro y'ensonga y'okufukamira Ensonga eno ngenda kujogerako mu clips mu audios 5 semo sibiri sisatu sinya zigenda kubera 5 biidhinillahi subhanahu wa ta'ala olw'obukulu bw'ensonga eno oba olyawo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala anaateeka mu zi audio zino baraka Nebiranga ensonga eno biidhinillahi subhanahu wa ta'ala evira ddala mu ddiiro. Esooka twagala tulabe ku kyo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyatulagira singa wabaawo ensonga yonna gye tutakkaanyizaako. Eyookubiri twagala okugenda ku nsonga eyafatwa eyafulumizibwa bakadde baffe ab'ebitiibwa ba a'imma b'obusiraamu ab'olukiiko olukulu oluyitibwa allajina adda'ima olutuula mu ggwanga lya Saudiya ensonga gye twagala okusooka okwogerako ku nsonga eyo ey'okubiri kye kigambo ekitambula ekyabadde ku rediyo nekisaasaanyizibwa Nti ekibuuzo ekyavaako fatuwa eyo ng'abamanyi balamula nti okufukaamira okufukamira fenna kwe tumanya obulungi kuli haram ekibuuzo kyabuuzibwa bubi ne kireetera abamanyi okwanukula naye nga si bwe batu bwe baali yanukudde singa kyabuuzibwa bulungi eyo pointi esooka pointi eyookubiri era nga egenda okubeera audio eyookusatu tugenda kulaba fatwa yennyini nnyini amakulu esooka tugenda kulaba ekibuuzo ekyo eyookusatu tulabe fatwa yaba a'imma baffe eyookuna tugende ku nsonga abamu ku baganda baffe ze beesembesa okulaga nti okufukamira kulina obujulizi mu busiraamu era kutuufu nga n'ensonga ey'okutaano byebigambo ebinene muganda wange Sheikh Omar byayogeredde ku mpewo ng'abisaasaanya mu bantu ab'enjawulo ga yasinza okwekkatako ye muganda wange Sheikh Nuh Uthman Kibuuka hafidhahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Ensonga zino zonna buli emu egwana audio yaayo eyeetongodde. Abalungi abakkiriza, mukimanye hafidhakum Allah tabaraka wa ta'ala, Allah bakuume mwenna. Nti abasiraamu tulina eddiini eri mu bitabo. Oweshiba Allahu subhanahu wa ta'ala yagissa mu Qur'an n'agiteeka mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Eddiini eyo nga ya buli musiraamu yenna, buli musiraamu ayina right ku ddiini eyo. Right enzijuvu, tewali komo liweebwa musiraamu ku ddiini y'obusiraamu. Omusiraamu ayina right ku ddiini eyo, Allah yagimuwa mu bujjuvu. Waddembe okukola ibadaati zonna eziri mu busiraamu, waddembe okusoma eddiini yonna, waddembe kino tosoma kasa kibeera mu busiraamu tugamba kikole, kaseebera ibada ngeri mu busiraamu tugamba nti kikole. Wahakadha, wabula mukimanye ab'ebitiibwa abakkiriza nti si buli muntu yenna yasobola okufuna obudde n'atuula n'asoma eddiini y'obusiraamu. Waliwo abaawaayo obudde bwabwe ne bagisoma, n'abo abaagisoma tebenkanankana mu kugisoma. Waliwo abaagitandikanga bato, agenda okwetegereza bw'ati taata we nga musomesa wa busiraamu mumanyi, n'amulundira ku irimu eyo, agenda okuvubuka nga irimu abamu ku ffe, abamu ku bantu abali mu myaka egya waggulu nga irimu gye balina ye gy'alina ku myaka 13. Qur'an yagikwata dda, Riyadhu Salihin emuli mu mutwe, aina madha abiyati shi'riya kathira kathira, irimu mpitu lifunge emuli wanaku mutwe. Agenda okuyingira myaka 2 nga mumanyi, n'atandika okusomesa eddiini y'obusiraamu ng'agisomesa ng'omumanyi ng'akyali mu myaka 2. N'ayingira myaka 3 ng'asoma ng'asomesa busiraamu, n'ayingira mu myaka 4 ng'asomesa busiraamu, myaka 5, myaka 6, myaka 7, myaka 8. Abo be bayita barrasikhuna fil ilmi, abo be bayita barrasikhuna fil ilmi, abakenkufu mu kumanya. Allah subhanahu wa ta'ala bayogera ko mu Qur'an byagamba nti warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina, aw Allah bayogera ko aba bakenkuka mu kutegeera obusiraamu yaquluna bagamba nga boogera ku mateeka gali mu Qur'an ti amanna bihi kullun min 'indi rabbina, amateeka gonna twagakkiriza gonna gaabira Allah subhanahu wa ta'ala. Abo nno Allah subhanahu wa ta'ala yabasukkulumya ku abo abali wansi waabwe ne babeera nga nabo baafeeyo ne basomako. Abo benjogeddeko Allah yabasukkulumya ku abo abali wansi waabwe ne babeera nga nabo bafuddeyo ne basomako. Wasoma n'ogenda ku Bilaali, n'ogenda Saudi, masha Allah ufanna ng'oli ataakola ekyo, la oli waggulu we mukumanya. Kyokka oli omusomesa oli kikyala akusomesa mu University Madina ali waggulu ku ggwe, ate oyo omusomesa akusomesa alina omusomesa we ali waggulu w'omusomesa oyo, n'oyo omusomesa ali waggulu. Wahakadha okutuuka kwabo ba aimma b'obusiraamu. Ensonga yonna egenda okutawaanya abasiraamu nga Allah bwagamba nti warasikhuna fil ilmi, egenda okutawaanya abasiraamu ng'ensonga eyo yagiyitamu dda okuviira ddala eno nga muvubuka, bigenda okubakyankalanya okubatawaanya ng'ebatawaanya tebimutawaanya. Lwaki? Mukenkufu, mukenkufu kw'ekyo bwekikutawaanya. Nabwekityo barakallahu fiikum, abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala alina ekifo kye yabateekamu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, alina enkizo Allah gye yabawa Allah yakwata umma yonna n'agiragira ebuuzenga abo bwe bangeri n'ekintu kyonna kyekyankalanye mukitategedde bulungi. Kyavaga matfasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mubuuzenga abo ba ahlu dhikr, ahlu alquran, ahlu tafsir wal hadith wal fahm abo. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mubuuzabo bebaba singo obukenkufu mu Qur'an, bebaba singo obukenkufu mu hadith abo, bebaba singo okumanya Allah kyategeeza mu aya eno, bebaba singo okumanya nabbi ategeeza ki mu aya eno, abo muwabuuze. Bagenda bbanguyiza nnyo ensonga bakyankalanyeeko. Weshiballahu subhanahu wataala wa idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi. Usingana abantu ng'ensonga bwebagwamu wabawo ensonga yonna ebagidde, imma nsonga eya butebenkevu oba nsonga erimu kutya, ensonga zirimu okutya oba zirimu obutebenkevu, adha'u bi, genda okubasiŋŋaana nga bali mu kutambula n'ensonga eyo, boogera bino boogera biri. Uli Allah bwe yagamba, Allah agamba nti walau radduhu ila rasul, mwana wattu okwonna okutawaana kwe batawaana n'ensonga eyo singa bagikwata ne bagiddiza omubaka, awo nno nga waali. Walau radduhu ila rasul, singa bagiddiza omubaka nga waali ate ng'avuddewo. Walau radduhu ila rasul, singa bagizza eri ahadithi bigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wabula si buli omu nti asobola okubikula Bukhari, ayagala nnyo okumanya ennamula ya nabi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eno era mwetefutefu gitwala, naye si buli omu nti bwabikula Bukhari agenda kutegeera ebiri mu Bukhari eyo. Allah kyavaga nti wa ila ulil amri minhum, oba okubeera nga bagitwalira abo abalina okumanya mubo, abalina okumanya kubo mu bantu abo be baliwa be barasikhuna fil ilmi. Bali Allah bagenda fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ona Allah kyali ku nsonga yemu, singa mugitwalira abo abalina okumanya nimulekerawo okubemba ekuulo, nimulekerawo okwangana mubifuba, nimulekerawo okukyankana oluganda lwammwe ne lubagendako, oluganda lubagendako olw'okuwanyisiganya ebigambo, singa mukwata ebiro ne mubitwalira abantu abo. Allah yagamba nti la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Mwana wattu mwaligenza okutuukayo ng'ey'ensonga bagitegeerera ddala, bagimanyi ebakyankalanya. Limaadha? Li'annahum ahlu istimbaat, obujulizi babumanyi, ensonga ebakyankalanya bagimanyi, bamanyi kyo omuntu kyayinza okulaba nga kifaanana bwe kiti naye nga si bwe kiti bwe kifaanana, ne babibaawulira. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, singa tetukola bwe tutyo tugenda kuba twewadde eri sheitaani yebeetuvuga obulamu bwaffe bwonna. Allah kyavaawo nsika aya ngati walawla fadulullahi alaikum wa rahmatuhu, era mukimanye bantu mmwe tisinga sikusaasira kwa Allah n'obulungi bwe gye muli mmwe abantu okubeera nga bateerawo abantu abafaanako be tebusobola okubeera nga muzzaayo ensonga zammwe. Walawla fadulullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana, mwalisinganye nga muli mugoberera shaytaan illa qalila, okujja kubatunonya abaaliwonye. Ono Allah akulaga ki? Tusobola okwesiŋŋana nga muli mugoberera shaytaan wa naham la nadiri, wallahi nga tetumanyi. Baana bagenda otutaasa okugoberera shaytaan beebo Allah baagambye nti walawla fadulullahi alaikum wa rahmatuhu, singa sikusaasira kwa Allah na bulungi bwe gye muli n'akola atya okubeera nga tuteerawo abo baatugambye aya weetandikira bye tusobola okutwalira ensonga zaffe. Walawla fadulullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana, mwalisiŋŋanye nga shaytaani yekutta omuguwa gye mugoberera mwe nga temumanyi illa qalila, batunonya abaaliwonye. Allah n'atuzza eri abo abafaanaganako bwe batyo. Kale munnange tetwenkana nabo ne betubaamu oluwarabu, tetwenkana nabo ne betubaako kye tuyize ku ddiini, aa wallah tetwenkana nabo baina ddaala lyabwe. Allah okutugamba tugende gye bali akimanyi, titusobola okusoma ku Qur'ani n'ogamba nti eno aya etegeeza kino, tusobola okusoma ku hadithi n'ogamba nti eno hadithi etegeeza kino. Allah akimanyi abantu bali mukwogerako, abamu alina mukwoga nabo warabu, zino ayati zika nga zika kuba warabu, asobola okubikula oba asobola okulya ebigambo bya nabi n'abitegeera, n'abitegeera
nabo warabu benyini nyinyo rwalero asoko kubikula bukhayi nategeera hadith tuwanu igamba bweti kino kiri bwechiti wacha Allah tagabili muslimu yenna yemalire natuga tugende eliyabo a osobola kulaba ebintu ngolabanga abitaje obutuufu mona tongo bila yobubi norwecho tewali kwenkana nkana wakati wa fina bantu abo abaine dala lyabi Allah kino nacho nakitulaga mu butongole bwe yagamba nti kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun abangi benkana nkana aba abamanyi naba batamanyi benkana nkana abamanyi naba tamanyi benkana nkana kumpaizo kama tianti kakati wano Allah chategeza yeseka gundi neseka gundi mbano bamanyi kakati ngao bebamanyi naba tamanyi bibali abatasoma busilamu chingugamba njejo chitufu chitya nga wongeragira nyiza abantu mulevo zabwe zo kumanya ezenja uro muganda waffe aba yatambula nagenda nasoma obusilamu nawe yabusomera wonna yabusomera yagende mamlaka yagende Sudan yagende Ruddawa nasoma obusilamu aba nenkizo kwono atakwata direction ya kusoma dini yila abiranga yakwata ku saidi ndala oyo ali nenkizo kuye nolwecho hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun benkana nkana oli yakwata ku saidi ndala nona kwata ku saidi dini buna benkana nkana okumanya aljawabu la tibenkana nkana tibenkana nkana fadl masoko ichi ballahu subhanahu wa ta'ala echo chimu ani atasomera ko dalabu silam nuri yagena atula mchibina na abusoma aya teko mao kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun igwe asomedde madina ne lecture au akusomesa mwenkana nkana aya sigale cha tambla mitendelejo kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun umusomesa au yakufule chochori mwenkana nkana aljawabu la temwenkana nkana tayib umusomesa uyo nabo abakulu abamusomesa benkana nkana aljawabu la kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun atira mungiriye benkana nkana aba abamanyi aba kene nura abira mugwanga egwanga nga Saudi yelimanyi bwati gwanga lya ilimu gwanga lya tauhid na aqida na faham na ilm egwanga lya ilm abaffe benkana nkana bano abasomesa baffe abatusomesa muzi universities benkana nkana ne ba imma bo busilamu bali abatongo abakene nuwamu ne bakwasibwe emirimu eminene gy'okufulumya fatawaze gwanga fatawaze ensi yonna benkana nkana aljawabu la tebenkana nkana naye kino munnange si buli omuntu asirikira nakityako ebirowoozo Allah kyava wunsika ayanga kati innama yatazakkaru ulul albab kino abakyebuulirira nakyo beyo bannanyini magezi amalamu innama yatazakkaru ulul albab kale nno abantu abo benjogeddeko ba ulama balina enkizo y'amaanyi omusiraamu yenna gyatekeddwa okukuuma n'okugitayako ebirowoozo balina enkizo y'amaanyi amateeka ago Allah yagaba wundira gali mmitima ahadithi ezo ziri mmitima gyabwe ziri wano mu mitima ahadithi ziri mmitima gyabwe ayati ziri mmitima gyabwe mwezitudde gwoyinza okubanga amasala ogenda kukwata bukwasi kitabo ogenda otuula otandika okunoonyereza obutuliza obusupporting ensonga gy'oliko Allah bano bo baayogerako wano baatuge tugeetubuuze sewe tebafaanana lwaki anti Bukhari aba yagiyitaayita mudde emirundi n'emirundi Muslim yagiyita mudde emirundi n'emirundi ojja musiŋŋana nga yakasharaha ebitabi ebyo marat emirundi n'emirundi ebyo kale ahadith ogenda ogikoonako ngeri wano ku mutwe aya ogenda ogikoonako ngeri wano ku mutwe amaita faasiri za aya eyo Allah kyava agamba nti bal hiya ayatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilm bal hiya ayatun bayyinat ago mateeka Qur'an sunna eyo ennamulezo ni musilamu mateeka bayyinat neyo lefu tolowooza nigali kekifu eyeba ulama la ayat bayinat mateka meyo lifuburunji ne yani irinse irise kagundi le gundi la Allah kan fi suduri alladhina utul ilma gatu dem bifwa byabo Allah subhanahu biya kwaso kumanya biyawo kumanya fi suduri alladhina utul ilma nabwechi tabarakallahu fiikum ba ulama bali ne kifo chinene bali ne kifo chinene Allah cha baba kene nuramba ntubonna subhanallah finna basilam ketu fura basilam sila ilaha illallah ukwanu kula naam tujatu lan tujikiriza makuru gayo tujatu la ne tukiriza makuru gayo ne tufuka abasilam ne tufuka abasilam ne mwana watu Allah subhanahu wa ta'ala kula genkizo yaba manyi kubantu abasigadde Allah subhanahu wa ta'ala okula genkizo yaba manyi kubantu abasigadde yakwata abamanyi n'abafuula bajulizi ku kigambo kino bojja nti fa abasiraamu abasigadde ekigambo kino si kigambo kyaffe tetukikkiriza sife tusinga okumaada tetulimu awo bakyagala si ekyatuyingiza mu busiraamu ne Allah agezaako kulaga ki bano baagenda okujuliza ku kigambo kino ekinene nga n'ekigambo kino kyekikolo ky'eddiini idhan bebasinga enkizo mu ddiini yammwe bebasinga enkizo mu kutegera Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo mubeekwateko ensonga endeba kyankalanyiza wakati wa mujize gye bali Allah yagamba shahida Allah Allah wobujulizi annahu la ilaha illahu Allah yejulya kwenye kenyini nti wali kisezo mutufa kunja kwenye byonna ebisinzibwa ebitali Allah Allah wobujulizi ebisinzibwa mbukyalo wal malaika ne malaika za Allah nazo zigamba ekintu kyekimu byonna ebisinzibwa ebitali Allah bisinzibwa mbukyalo mu bantu Allah najiye muteeko gumukokka utewe kumukokka songa mwana watu finnaru sinam haqqan nga tuli basilam tuina tauhid fina tugamba nti byonna ebisinzibwa ebitali Allah bisinzibwa mbukyalo ekisinzibwa mutufu Allah subhanahu wa ta'ala yekka naye Allah yasitulinamu omuteeko gumu mu bantu n'agamba nti wa ulul ilmi n'abamanyi qa'iman bil qist nabo mu ngeri y'emu bawa obujulizi ku nsonga eyo fayaqumuna bil qist ne bayimirirawo mu bwenkanya okubeera nga basaasaanya ekigambo kino ekya la ilaha illallah okubeera nga bakituusa mu bantu omumanyi yawaniridde ekigambo kino la ilaha illallah yawaniridde ekigambo kino la ilaha illallah Allah nawesikanga ga nti la ilaha illahu al azizu al hakim tiyakoma ombaka Muhammadi saw sallama naye naabako ebigabo byatugamba mu sunna nga tubuli enkizo y'abamanyi yagamba nti may yuridillahu bihi khayran Allah gwaba yagalizza obulungi may yuridillahu bihi khayran Allah omuntu gwaba yagalizza obulungi mu nsi muno kikyamuwa yagamba nti yufaqihu fi ddin owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amuwa okukenkuka eddiini may yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin nekitegeeza ki omuntu gyakoma okutegeera eddiini gyaba asinze kwoyo atagitegedde kutuuka ku levo ye aba amusinze obulungi bwa Allahu subhanahu wa ta'ala man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin muttafaqun alayhi an muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu era mu ngeri yemu sahabu wekitiibwa ayitibwa Abu Darda radiyallahu anhu mu hadithi mpanvu isinga namusana ya Abu Dawud yagamba an sami'tu rasulallah nawulira ombaka wa Allah nga agamba nti wa inna fadhla al-alimi 'ala al-'abidi ka fadhli al-qamari laylat al-badri abage mukimanye nti mazima ddala enkizo y'omumanyi enkizo y'omumanyi 'ala al-'abidi 'abidi yani ye muntu atwala obulamu bwe nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti mazima enkizo y'omumanyi kuona asinza Allah subhanahu wa ta'ala ne nga simu manyi yagamba ka fadhlil qamari enkizo yeringange enkizo y'omwezi lailatal badri mukiro ngekiro ekyo eggulu lyere nga n'omwezi gujjudde lailatal badri ala sa'iril kawakib nga bw'obulaba nga gujjudde nga gwaka bulungi nga tekuli bire enjaka eyo enkizo gy'olaba omwezi gyegulina ku munyeenye ezisigadde yenkizo y'abamanyi ku bantu abasigadde wadde nga basinza Allahu subhanahu wa ta'ala nabi kyavaga matu wa innal ulama ila mazmadla muchimanyenti aba ulama hadithe eno yini ya Abu Darda gena maso wa innal ulama muchimanyenti mazima ba ulama warathatul anbiya bibaska baba nabbi wa innal anbiya ila dala muchimanyenti mazima ba nabbi lam yuwarithu dinaran tibarika byabusika bya dinar tibarika byabantu byanfuna byansimbi nedda wala dirhama wadokubira babalekira dinar wa dirham dinari gold coin dirham ya silver coin ayogera kunsindi zibako sanga kumulembe gwawe ngana ibonyezo gambo lwa lero nki abange bannabi tibarika dola wa pound wa siringi a lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathu ilma agambye nti ba ulama bibasika baba nabbi bibasika baba nabbi naye kiki basikira ku bannabbi babasikira ku nsimbi oba kintu nabbi tube dunia la bannabbi kiki basikiza warrafu ala ilma babajjako irimu babajjako irimu chavaunz ka hadith nabbi sallallahu alaihi wasallam ngati faman akhadhahu nabwe kiti omuntu yenna ayagala okubaako kyonna kyasikira ku bannabbi yennai nakyegalo kusikira ku bannabbi ayaya naye anonye irimu ajja kuba atutte mirafu ya nubuwa atutte ekintu bannabbi kye basikiza abantu nabbi nagan faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir era mukimanye nti omuntu yenna abakutte nasoma naigwa obusiraamu abakutte omugabo omujjuvu aba akutte omugabo omulungi ogw'ekitiibwa omugabo ogwo ogubeera nga gusikizibwa bannabbi b'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala abalungi abakkiriza njagadde okutandikira awo nga nyina gye ŋŋenda mwenna gye mmanyi obulungi tuli ku nsonga yakufukamira ensonga y'okufukamira abalungi abakkiriza yasomesebwa emyaka etaano egiyise yasomesebwa emyaka etaano egiyise niŋŋamba nga nsinziire nakasero wetwali mu dalasi yessande muganda waffe rahimahullah Allah amusaasire Sheikh Mustafa Bahiga nga yali akulembera oba akubiriza eddalasi eyo nga olwo n'ebaganda bange ab'enjawulo mba amasheikhi abaaliwo nga Sheikh Abdurrahman Mukisa yaliwo Sheikh Miradi Karuma yaliwo ne bamasheikhi abalala ensonga eno nenjogerako nti abange okufukamira si kutuufu abange ensonga eno seemaliridde mu kutegeera wabula nagitwalidde obudde nembuuza baulama basatu mu baulama b'eggwanga lyempangaalyamu erya Yamani Sheikh Abdullah Mar'i hafidhahu Allah Sheikh Abul Hussein Hassan Aliwa hafidhahu Allah Sheikh Muhammad al-Imam Abu Nasr hafidhahu Allah tabaraka wa ta'ala bonna baramuwe bali nimbagamba nti abantu abo bonna nababuuza ku nsonga eno ey'okufukamira ensonga eno bonna bagamba nti okufukamira kuli haram bagamba nti bwe kibeera ng'okoteka obutukotesi ku mutwe n'ogumenyerako omuntu nga kiri haramu ngeyo ta'zimu eri haramu falburuku lahu ashad okubeera ng'ate okkakkanya ebiyungo byonna n'obizingamu n'obikkakkanya n'obikuba ku ttaka ate eyo tazallulu nnene okusinga eyokoteka obukotesi ku mutwe ng'oyimiridde nabwe kityo ekintu ekiri haramu nayogera ebintu byali bingi gwali musomo mulamba muganda wange Sheikh Mustafa yannyongeramu ne mu ddakiika rahimahullah Allah amusaasire ensonga nenjogerako wabula nga nkimanyi nti ensonga gye njogerako mpya mu matu g'abantu ensonga eno ow'omukwano anjagale nnyo mukwano gwange ayinza obutakkaanya nange ku nsonga eno mpya mu matu g'abantu ate eri mu bintu ebyanywera mu bulamu bwaffe abaganda netukakatamu olukakata olwa semiti nabwekyo tekinavanga tirirako ebigambo bino wammanga nga mmanyidi ebigambo bino bigenda kusitula himamu zaffe tubeerenga tubaako ffenna kyetukola mu kwongera okubeera nga tutegeera ensonga eno kinavamba gamba nti abange nsaba ganda bange nze nno ebyembagambye bibinajemba ulaba yamani wabula nsaba ganda bange abali Saudiya ne baganda bange abali mawanga amalala batwale obudde babuuzeeko ku baulama tulaba ate bo baulama awo bagenda tugamba ki bino nga mbyogera nga sikuba nti mbuusabuusa ku kye nayogedde kyokufukamira kuli haramu la otula kuzi kawaidi za sharia notula ku ahkamu za tadhallul notunuli okufukamira mu butuufu ng'otebenkera butebenkezi nti okufukamira kisikutuufu naye abange tubuuze ku baulama baffe mawanga amalala tulabe kiki kyebatugamba ensonga neggwa niwaita ekiseera tumaze tuyingidde mu fitan eziriwo olwaleero fitan ezigenda mu maaso mu badduat iyadhan billah saba allah situase fitina eziriwo zemumanyi obulungi ezigenda mu maaso enkola ya muganda wange Umar Siddiq mugimanyi liannahu fajir fi lkhusuma fajir fi lkhusuma kasabeera nga alina omuntu gwatakkaanya naye alina ekitendo ky'okwagala okwonoona amukubeko kyonna kyayagala asobole okulabika obubi mu bantu nabwekyo ky obwongo bwamugamba mu nsonga kasobola atandika okubaako ebintu byayogera ebikyamu byemumanyi obulungi ensonga ezibaddewako emabega tetugumiikiriza tugezaako okuwuliziganya nekitabako natiija yonna nekitabako omugaso gonna twamanya nti kitukakatako kati kubeera nga ensonga ezo tuzizaayo abantu baleke kubeera nga balowooza nti seeka byoyogera bituufu era nitandika ensonga eyo bannange eno ensonga bweti nebweti sheekh gyayogedde nkyamu neeno nkyamu ebyo nna nga tubika oluvannyuma lw'okubeera nti nno tewali kacyansi konna kakubeera ntutegeeragana ffeffekka musaidi eri mukyama songa allah ajja tubuuza singa tusirika ebintu ebyo nebigenda nebiyingira mu bantu nebalowooza nti bituufu kyeyakola mwakimanya nagenda ku mpewo yagamba nti yayogera ki nga wano yagamba nti omuntu yenna afukamirira maama we abeera mukafiiri nga akafuwadde ekyo nno nga kyayogera ku kadhib bulimba si kituufu nenvaayo neŋŋamba nti abange ekyo sheekh kyayogedde kadhib bulimba naye kenyininyini akimanyi nikyayogedde kadhib bulimba ensonga enagisomesa nga lwo baganda bange gundi negundi 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 nembamenya abaaliwo ensonga esijogera nko bwentyo nemugamba nti sheekh kikumalira okwogera ekigambo kyennyini kyenayogera kubanga wallahi nze kennyininyini nagenda okukyogera nga ndi mumativu nti abantu bangi naddala wano ebuganda kyo kyokka kibamalira bwoba oleesi kyokka kyenayogera kibamalira okwesiwa ti agambe ti abantu bakiriza kufukaefukamirira nkimanyi nti kyakakata mu bulamu bw'abantu kikumalira okwogera ekyo kyokka aye notagattako otemerera musiramu kigambo kyatayogedde wallahi maa alasafi shadid kisinga okunyamiza sheekha akyagenda mu maaso n'okusibako ekigambo ekyo tukafuwaza abasiraamu hatta n'omulundi gwe yakasembayo okwogera ku rediyo ensonga yemu gyali mu kukkaatiriza lwaki kubanga obukendeevu bungi obuli mu bukkiriza bwe sheekhi mukendeevu wa bukkiriza la yakhaafu llah subhanahu wataala tatya llahu subhanahu wataala wala yubaali tafaayo kutemerera omuntu ekintu lwaki kubanga amanyi nti waliwo ekibinja ky'abantu bannabyabuwangwa abeeteefuteefu okukulembeza ebyobuwangwa ku ddiini ya llahu subhanahu wataala mu linnya ly'empisa bazzeeyo ennamula y'obusiraamu nga basinzira ku sayidi y'ebyobuwangwa akimanyi nti abo oluwulira ebigambo bye olufuluma mu studio nga bamugwa mu kafuba wamma weebale barakallahu fika mwana waffe olina empisa oyagala nnyo buganda iyadhan billah akyagenda mu maaso nakikubawo abalungi abakkiriza ensonga bwe zimala okufaanana bwe zityo sheekha ayogedde ebigambo ebyo nasalo nenjogera biki ddala byennayogera ku nsonga y'okufukamira era nenkakasa abasiraamu nti kyennayogera nkyogera saakyogera mu butanwa nakyogera nkikakasa nenziramu nensomesa ensonga y'okufukamira buto n'obujulizi obujigaana nti okufukamira si kutuufu nembuleeta. Ekyaddirira bingi ebyaddirira wakati awo bimmanyi sheikha asigala akomawo ku rediyo. Bwe bepangira ebibuuzo mu situdiyo tetugenda kusoma ebibuuzo olwaleero, alwati tugenda kusoma ebibuuzo okujja kano tekalekeka. Ono agamba nti nno muwala we, muwala wa agamba nti nno agamba nti muwala wa mukaafu waza, ono mbuuza ava maganjo, muwala wa mukaafu waza, agamba nti mukaafiri kubanga mbu amulagira okumufukaamirira. Bakyali ku sunna yaabwe ey'okwongera okubijjisa abantu. Lwaki? Si mweteefuteefu, tamu si mweteefuteefu kutwalira nsonga ku dhahiri yaayo, ku reality yaayo. Aa, ayina okunoonyayo ensonga yonna eyongera okubijjisa ensonga. Wulira baga ti omuntu mukaafiri kubanga afukamidde, n'asoma ekibuuzo. Kiddemu? Kiddemu ekibuuzo ekyo? Ono agamba nti muwala we agamba nti mukaafiri kubanga amugamba okufukaamirira. Sabagamba bannange, nasalla salamatu wal afiya, Allah tusaasire. Amuwuliriza n'alowooza nti bambi seeka mulimu eddiini imaani, naye nga wallahi ebyo byonna byogera tasannuan la yabud awalan la yabud wallahu alam, tekiri wala n'ekibuuzo kipangire mu studio. Ne bwe kibeera nga si kipange ddala nga kibuuzo gye kiri, singa abaddemu amazima mu mutima yaligambye nti aa ekyoyogedde si kituufu. Oyo bw'aba ayogera bw'atyo ebyo bibye, wa illa baganda baffe abasomesa ensonga eno bakyogera kati tebafukaafuwaza muntu yenna lwakuba nti afukamira, kubanga akimanyi nti bwe tugamba mulowoozi gaffe agawulira. Baganda baffe bonna bonsatule nga babeera mu studio, wallahi bakimanyi titukwafuwaza muntu lwakufukamira. Ne aina takwa dini Allah subhanahu tugizanyanga matatu syndicate. Gweyogera kibuuzo ki weekaze gw'okusinga olulimi olukalukalu, gw'otusinga obukujjukujju kati weekaze yogera ebigiso osambugaze osavuwaze, ate gwe kigundu wali mu nsonda wuuna bwatu bwagambye bwedali wuuna buwuunyi, ate gwe munnaffe omulala omukubiriza jubisa buli kyenjogera ng'ojubisa ng'ojubisa. Allah yagamba nti fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa Allah tutiisa omuliro, talazza la yaslaha illa al-ashqa, wallahi baganda bange mbatiisa omuliro. Eno ddiini ya Allah si lya bufuzi, tiwali byesije ne Museveni. Eno ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tetuli ku rudo. Eno ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tubeere baaluganda. Ensonga bwebezze osobola takkanya na munno, naye tewali bwetaavu bwakufaananya kintu kukiteeka mu kifaananyi mu kitali. Ekyaddirira baganda bange ab'ebitiibwa, namanya kitugenda kubeera ku olwo buli kiseera. Onaayogere bino. Toyina gw'otunulamu gw'oti n'olaba nti ono ajja kukkiriza ekigambo ky'omugamba mweteefuteefu okukikkiriza. Mweteefuteefu bw'abanga mweteefuteefu okukukonjera n'okutikka ebigambo by'amanyi nti nno oli furi, oli innocent ku bigambo byakutikka, bw'abanga mweteefuteefu then tumenyekera bwereero. Gamba tugenda kubiteeka ku levu yaffe wano tutuuke ku natiija. Nabwekikyo ekirowoozo ne kyenjira mu mutima, kyennyina okukola ku mbeera eno, nnyina okubeera nga ensonga zino tuzikwata tuzize eri bawulama. Kino nno nga kyenjogera wallahi nga kyembaddeko ebbanga lyonna, buli lwe njogera kufukamira nkoola baganda bange nibaga nti bannange, buli yenna seeka waali abuuze bawulama. Kasaba mmoja waabwe yawukana ku yange, natuuka okwogera mu lulimi Oluganda buli mukulu ategeera obulungi. Nebagamba wallahi natuuka ku ddaraja egamba nti singa baulama ba Saudiya balamula nti okufukamira kukkirizibwa, nja kukwata ebigawo bya baulama bya Yemeni mbisuule wali ngindi bya wala ba Saudiya. Kiki muganda wange Sheikh Umar Kiwagala ekisingakaawo? Nesikomawo nenkugamba mwali musembere dogenda muumra ramadhan natiro kuyingira nimba gaba nnage mwinamo genda saudiya ba maseka bakubiyeka wona muharam bakubiyeko yo nne madina runda wayo nnage mugenda mubuzeyo ba ulama kasabanu kulante okufuka mira kuli halal atubu ila Allah nanenye sallahu subhanahu wa ta'ala nge songa ajita wallahi bagana bagane bagenda muumra ne bakomawo ngati wali kibabuziza aje bagenda maso ku radio noko gere bigambe bitubigisa noko gere bigambe bitubigisa ne batakomawo ne tukwenda tukigeza baganda wafaba labanne abayizi abali mu jamiate zo busilamu abali Riyadh abali e Makkah abali e Madina baganda wafaba le Sudan baganda wafaba le Rudawa buli muntu yenna abuze ba ulama ku nsonga yokufukamira buli muntu yenna abuze ba ulama ku nsonga yokufukamira tuli ba ulama afu ba okola bati ku nsonga oba boogere ekigambo ekya ukara ne kyenjogera tetwawulire muntu yenna akikola eyakola ekintu ekyali muganda waffe Sheikh Twaha Kakande yakikola ne muganda waffe nga bitugenda okugamba muganda waffe Sheikh Mugesa oba ne Sheikh Faruq baakikola abasigadde Allahu alam baakikola oba tebaakikola zibi namanyako beebo kubanga bo bebaakola byantuukako baabintuusaako nti bakikoze bal nebabituusa mu basiraamu Sheikh Twaha Kakande alwala obuvunaanyizibwa naabuuza baulama basudaani basatu bonna ne bamuwa ansa yeemu kyokufukamira kuli haram teweera byonnagganja baawo yemeni basatu baga okufukamira kuli haram namanya tugenda kubeera ku olwo kyenava nkwata nempandiikira allajina addaima nga nze mbuuza ekibuuzo ekyo nze kennyini nga nze nkibuuza nenkwata ekkalam nempandiikira allajina addaima olukiiko olukulu olwamanyi b'eggwanga lya Saudiya nga mbawandiikira ki mbawandiikira kufukamira mbabuuli eki kyebayita okufukamira ewaffe kyebayita okufukamira era nga mbasaba babeere nga batwanukula okufukamira okwo teweerabira nti mu maaso audio zonna zetugenda okwogerako zigenda gaziya ebintu bino byonna ekyajiridde fatwa neefuluma ne bagamba ti fatwa yajankula bubi ekibuuzo yakibuusa bubi kibuuzo yakibuusa bubi tekibuuza mubutuufu yapanzepanze obukujjukujju bwonna okulabika nti ekibuuzo bakyanukula nga yebayagala neyabuuza titumumanyi yani oyo muganda wange kyeyune imaamu kyeyune Sheikh Hafidhahullah naga titumumanyi agamanya ga mukazi amanya ga musajja nebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo abalungi abakkiriza ngenda ku point egamba abaffe ekibuuzo kyabuuziddwa mu bukyamu boba ulama batwanukudde ne bagamba boba ulama batwanukudde ne bagamba nti okufukamira kuli haram ekigawo kya baula ba Saudiya ne kifaana baula ba Yemeni ne kifaanagana n'ekya baula ba Sudani nga mugara fishe Twaha Kakande ne kifaanana n'ekya mu baula ba Saudiya nga Sheikh Abdurrahman Mukisa bwe yantegeezaako nti olwoddo kitu bwe mbaseerabidde yaŋŋaye nti yagenda e Uganda baamusisinkana bino byogera ku mulamu waali sitya kunnimbisa baamusisinkana n'abagamba nti abange ekintu kye mukola ewammwe eky'okufukamira kigambo kikyamu abantu mubasomesa bave ku kintu ekyo era Sheikh Abdurrahman Mukisa nyini n'antegeezaako naŋŋamba ti Sheikh Faruq Ntanda Hafidhahullah yabuuza omu ku bayizi abakulu aba Sheikh Ibn Baz oyabeera mumanyi munene obayizi abakulu aba Sheikh Ibn Baz oyabeera mumanyi munene towulirya kigambo muyizi n'olowooza nikyetegeeza nti nno muyizi nedda omuyizi omukulu wa Sheikh Ibn Baz oyabeeramu mumanyi munene n'amubuuza n'agamba nti okufukamira kuli haramu subhanallah nze nabuuza aba Yemeni nyinza okubanga nababuuza mu mbuuza nkyamu era nze nawandiisa ekibuuzo kyagenze Saudiya nyinza okubanga nabuuza mu mbuuza nkyamu ne Sheikh Twaha Kakande naye yabuuza mbuuza nkyamu naawe benjogeddeko babuuza mbuuza nkyamu kanyongera n'omulala Dr. Ibrahim Jaafar Mugerwa yaŋŋamba nti ensonga yagibuuzaako mu mwaka ogusooka yabuuza ne kikyala omwaka gwe ogusooka e Madina bwentu bwe nkitegeera nti ogusooka e Madina kati Dr. naga nakibuuza ne kikyala naga haram 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 mabega ntegera mukigambo kyenti ayinza okuba mukiseerekiwa ekibuuliza nga nange nali sinasomesa nansooka yakufukamira era mu gye nalabyeko n'amaaso gange ku gurupu emu nga muganda wange Sheikh Salim Bosa agamba nti yawulira mu mwaka gwa 1994 nga mukulu we Sheikh Kiyingi Kasimu Kiyingi ng'agamba nti yabuuza abamanyi e Saudi ne bagamba nti nno okufukamira kuli haramu mu mwaka ki 1994 94 abo bonna batekeddwa okuba nga babuuza bubi abo bonna batekeddwa okuba nga babuuza bubi naye kale kubanga eno efatuwa ezze mu butongole eyinza okubanga ddala kituufu bagala fe kibagamba kituufu nga yabuuzibwa bubi wetugenda awo mu maaso abaffe kituufu fatuwa eno yabuuzibwa bubi وتجينا ومعصو بإذن الله سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.